Mustafa. Oh, ah, Arnami Stefana.
Oh, la gubara, oh, Africa, Eurita, Somalia.
Faccia il cecchino, eh. Sono Sarita Arnami.
Waxa ay ka kacday
ay adda horumarinta waxbarashada
iyo xafiiska waxbarashada
ee dowladda deegaanka Soomaalida.
Waxaana maalgelisay wakaaladda horumarinta caalamiga ee Maraykanka
USAID.
The program is French.
Yeah.